Jagabati can sing or open him, but a silicon what a matic day. Age of Jindu Java and Kamanda, Colonel, the money would answer you hunger. As a Java and Kueva and Jagaranga to Nungi Carapas and the Sijata and Bongo. Wawula must do it to Yavagarwa, then Charlie and Kurunga to save a car. In his rose, the Jagarwa Mujikiris and Muji and Benuchunga. Buli muntu abene moto yewasiririra eddame n'okubaana n'abazzukulu obuyambi tubuwenga mufunga tutegeka wanaziikwa n'okumakuma abafiiriddwa ebyoluimala bbaasi tewooto kyabanjwayo ekisaati kiwomulalw agende ng'ayita ttembo fanana akiwadde katonda omulamu muwajajatebazi ye bwanebazagge n'ofuna ki bwanayambala n'anyirira olwa kunyumya nembanna bange mundabe ndimuna nti ndinako bampa abajega enjala ekusimbirwanga ngomugitoolera eggumba yogiwuma yagyeterima omwenge ogugulanga nnyo wawula ojja kunyiiza buli kigezaako okugaba ebyokumuntu wa leero bimisana munzikirize nze nategedde abantu nze kati ne bunyinyi yange nnyo munkwawa mundeke sikyaleere soba temunziika mundeke nja nabbawunyirira Gachi muziki lwaki fuba Njagala tutegeeragane bwe tuti Bwefuulire ddala atamanyi wange tukole nno tuti ntya sijja kusobola Kino kitegeera otya nti nange nkibuuza ggwe noonya bw'okibuuza omulala kiri wakifuna ngeri kyoddanga muntu ya mungu yamanyi nga bwampa ebintu ewammwe muyimiridde mutya mweddiri muntu atiize waffe nnagalaala ennyo buli osuubula egindi nange nze twegatte ontwaleyo nsula nnyo bubi mulaga ekkubo wagendera olwimu zisinkana amadda so si tunaakwataganya munnanga lidda n'akubika nti abazigu baatunyazeera okwekkaanya jjooni nga ndaba ali wansi mulambo songa ddala yabadde ye tompakanya munnange nze nategedde abantu katonda gw'oba weekwata abeerera eddala owanjuso si bantu wansi olimba ennaku ekuyonka omu n'ekyofuna okirye ng'omuwere wensi weeyagala munnaku ne mubi eddembe omuntu akusingira ennaku ye bwabiteeka mu nnyamba oyo muviire tojja kusobola bw'aba akunyumiza omatire bwasula biggwera oyo owulirizaako akatono munzikirize nze nategedde eby'ensi ebintu mbitegedde nnyo munno ku nsi y'essente ow'ennyingi n'ow'entonoko bwezibuza olowooza nnyo wabulo togezanga okudaagira abo abalina abantu kibanyiiza nnyo mu kuserebudaaga oba obamazeeko eddembe naawe akakolo okafunye omuuza mu nkwawa basigega kwekenswera ye kaakati okagamba ani ate olibwakugambanga nti nnina ebirungi wano jangu netulyako ndiwo ng'okimanya ti enkeera ofuuse muto gwa mboozi okukunyumyako awalala ate ekirala ky'oteeka okwewala beebazigwa abakwagalako ebintu byo abantu abakozesa amannya gano se omukulu taata beebabe abasinga ebirala kale n'osigala obuggo olw'amaloboozi agaagekko n'akanoonya ebintu omuntu waakugambanga omuntu waakugambanga nti nga bw'olina ennyanja kanzi gye mmanyi nnyo okuvuba mudde mu nnyini nnyanja yenzeera n'ebirimu gwendeka nje nabbyevubira banno ku biwakwasiza ganira ddala nti munopambirye ebifikka kuvunda era omukota atasaba enensi weeyagala tewali ajja nakwogerako tiraba wuuyo kakati alibeera alaba ki kulaba waliwo ennaku nno lwe kulaba katonda gw'oba weekwata abeeyeddala wanjususi bantu wansoolimba yalaba oba wakkuma wakuwa tetukkirizanga okumansizaako abalala omuntu waakugamba nga biibino waliwo ebinkaluubirira oddanga muki ebyangaosanga byebisinga obuzibu nyambayo nno ku kyesirina naawe ku ssaawa eyo weefuula akaaba ekirala obukodo oli betteeka okusaba tukusaanyeewo n'okuseka tukendeeze weero weebettaafu ng'otiisa nazze okusaba by'olabyo bitendo ate tolingirizanga ki ekisanyudde omulala kijjukire wajja omukosi lwaku bantu eno ajja kuwokoka okwebigika ye nga peetero kyamulema yeegaana munywanyi we yesu mu kiro eky'obuzibu buli muntu yeefeeka omwati buli muntu yeefeeka omwati tewejabaata munnange abantu b'ensi eno bambi bakusiima oli mufu tekyali muntu kubukakasowaalu akasa nti by'oyifuulidde bibibyo bino ebyokuleka mpaawo ayinza kusiima weewa n'omugumba waakirira mbeesibisa bannange ekyo ekibatawaanya omwoyo bwofe otuwubira bbaayi naffe gyetujanukula kumaze tokyalingiriza eno omuzadde gy'alomera babba bintu by'abaana bye bati bekyakwaseeko munzikirize nze nategedde eby'ensi katonda taata n'ennyoko gy'emikwano ku nsi kuno gyemmanyi egiitajja kuvunda bakuluka baateeka abakazi abakazi bitungu obw'okujja kaataleese lukiya era nsaba tubaagaleko newaka tutwale nga nganayo kazannya emunyizo olwo oliba omututte waka bw'oyita nga naavumbeera emmere ogiryanga owunyako wandiraba ebikoola bya doodo kikopo kyakyayi n'omanya nti wammatunula okukyala tukusaanyeewo tukyalemu amasinzizo ne gy'owulidde lukiya ebintu mbyekkaanyiza n'owakudda bwalaba tewaabe muloopi ono baluganda bamekago bikomenga mu ddiiro nga teryategedde kisenge njagala tukyuse ennyo enneeyisa waliwo byenkubuuzaamukaana nti munnange nkyali n'ebitutta omwoyo mwattu mbonaabona simanyi mudde muti yadde kuba teffe twalaba nnyo ebizibu ku ky'olina n'ekyotulina weefuge ng'okussa ky'olinawo emabbali ky'otonnafuna n'otalaga abaaluno ononkakasa binyimba nti wa wamala bbera baabaasi n'okoleeza ettaala zigenda bikubeera kulya maama singa olubuto lunnalunkizeeko ebisero bannange nze nategedde abantu ebintu bye mbabuulidde ebintu bye mbabuulidde mubikube mutto kimwongere nno n'obyekkaanya n'emiryango gy'ennyumba tukulenga gy'emmanju tusibe egireeta abagenyi akonkona nga n'oggulawo nga zikubika nkozi zimwambale mugende kuziika ate olina omulinda n'agenda naawe n'ogenda lulwo mu kkubo mulwamu abatemu omuntu muzibu atiisa owa luno oba ab'edda baali batasaamanya ndowooza nabo baali babirwa kuba nnali sinnajja okubasaba obbeegobako kati nno lwe mulinnyiza mumanya buli muntu yeefeeko mwati kijjukire wajjomu ekijjukire wajjomu okwesi baakwe bantu eno ojja kuwogoka okwebigika ye nga peetero gwamulema yeegaana munywanyi we yesu mu kiro eky'obuzibu kale enkola eyo keebayingiramu kale enkola eyo keebayingiramu ekiruyi kyennina mu mutima kyemmanyi kinaakendeera era ndowooza kaŋŋende wabula timujje wange nnakowa wammu abagenyi nfuusa omukodo atasaba ensi yaffe bwe yagala munnaku ne mulyeddembe mbadde bbaasu bamanyi atakyasembererwa